Take over your mind. What you think is love is truly not. You need to elevate and find. Love is blind, and it'll take over your mind. What you think is love is truly not. You need to elevate and find. Aleki wa duya leju ebefo, na lecha guya leba guya kumsefo. Alimpa suya lenta selenju evetu, na wala lenta mbuwe kwa feki haikuwe eshu. Na halwezi kama ale sono neshu. Love let and know and I know all your nesh. Now come now, now my pocket or to loneliness. I want a chop, I say boy, I can call her romance, yo. Love is love is love. 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 Hey! Spendi kujiba kastoro way. Mapenzi ni tiba na lipo kinipa shay. Yanaumiza kichwa kabisa mjita sikosea. Kinita na chika kika na sifa pipa linei. Na kuna dembaya labda welezi tu. Wanajiona wako mfana baby faces tu. Wanajijali hakujali hao ni selfish bu. Kinita dali na nipa male hao ni sexy tu. Penzi lezi leta poziki ni kikohoz. Halipendi gozi gozi aliji kwa uboss. Aliji kwa ulos, aliji kwa kuforce. Kujifariji ni bida digwiji ni jitos. Na squeeze hakuna kushushwa toka mbinguni. Jinga ni kwa budu vumba na mpendai hana tasumni. Na mti mojo jengi fence, fata kanuni. Akia korogo si revenge, mwache tumume. Mapenzi ni bari lo to live kesho wimbi. Mapenzi somali kwa na kitu siwe stingy. Shida somali la mashaka siwe mingi. Paka lali jali no kipa papa halindi. Love is love is love. 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 Love is love is love.
Love is love, love, love is love, love. Love is love, love, love is love, love. Love is love, love, love is love, love. Love is love, love, love is love, love. Love.
Love is love is love. Love is love is love. Love is love is love.